smokumziki.com.
Kimamba, Kimamba.
Zara boy, pass me the weed over. Say some rush shit, nigga.
Salimia, niki itwa kama sijasikia. Cause I'm in love with you. Ndugu marafiki wakaninunia, wakasema eti najisikia. Cause I'm in love with you. I just won't call away, I'll be on my way. Nilicha kila kitu nikufuate way. Even far away, to me was okay. Cause I'm in love with you. Oh no, funny how you never see us, and you never consider. You put yourself to a high speed. Cause I'm in love with you. Inzati pressure lini panda kichwani, yeti unaniacha ndani. Hivi ulinyo na nani baby? Nimesalenda imeshindikana.
Imeshindikana.
Acha wajaribu wengine.
Kulazimisha mapenzi na we
imeshindikana.
Acha ujaribu wengine
imeshindikana.
Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, once again. Lengo langu lilikuwa kuchezea mwili, kisha unipe mapenzi ya kikatiri. Japo nilivumilia nilisubiri, japo nilikupea kuto mara mbili. Ni wazi nimekiri, nimeshindwa kabisa kukubadili. Acha nipumzishe kiwiliwili, haya mapenzi kara dia. Moyo uliuendesha gambio za pikipiki, ukanikataza niswe na jamaa, nikavunja urafiki. Usiku kuwe
up to a high speed, cause I'm in love with you.
Inzati pressure lini panda kichwani, yeti unaniacha ndani. Hivi ulinyo na nani baby? Nimesalenda imeshindikana.
Imeshindikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshindikana.
Kulazimisha mapenzi na we.
Mix killer.